Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanye mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu, ariko rero mujye no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, ndetse no ku rubuga rwacu www.radioyacu.com, maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 1990, abakuru b'ibihugu 71 bari barimo n'u Rwanda bashoje inama y'akataraboneka ku burenganzira n'imibereho myiza y'umwana ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na perezida w'u Rwanda rero w'icyo gihe Juvenal Habyarimana yarayirimo. Hari hashize umwaka inama rusange ya Loni yemeje amasezerano mpuzamahanga yimakaza uburenganzira bw'umwana, ubwo byari ku itariki ya 20 y'ukwa 11 1989. U Rwanda rwinjije aya masezerano mu mategeko yarwo bwite, ibyo bita ratification, mu 1991, hari mu kwezi kwa mbere. None rero ubu aho tugeze ubu ngubu muri iki gihe, inzira igeze he mu Rwanda ku birebana n'uburenganzira bw'umwana? Nabatumiriye mu Rwanda Shaka Evariste, umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Uretse ibyo, ni na head of programs, ni ukuvuga umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CLADO, urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Evariste, urakomeye?
Muraho neza.
Ikaze muri iki kiganiro, ariko kandi ngushimira cyane umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku burenganzira bw'umwana. None rero dutangira, wasobanurira abumva ijwi rya Amerika uyu murimo ukora w'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu?
Murakoze. Ngira nk'uko mabivuga, ndi umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda za CLADO, ariko nkaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu, aho ari ukureba uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga igihugu kiba cyarasinye cyangwa amategeko ariho imbere mu gihugu. Noneho aho tubona bitagenda neza, tugakora ubuvugizi cyangwa tugatanga ibyifuzo nama kuri guverinoma kugira ngo hagire ibyakosoka, uburenganzira bw'umwana bubashe kubaho cyangwa bubashe kubahirizwa uko bikwiye.
None se uru rwego ufite n'abandi mukorana gukora aka kazi ko kureba ibintu uko bigenda neza?
Ngira ngo abantu bose bafite inshingano zo kurengera umwana bahuriye kuri izi nshingano, ariko by'umwihariko muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu harimo urwego bita ODEYE, ni abagenzi b'uburenganzira bw'umwana bari mu mirenge hirya no hino mu gihugu ndetse no ku rwego rw'uturere. Noneho tukaza guhurira kuri komite yo ku rwego rw'igihugu igendera uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa mu Rwanda.
Nuko muri ayo masezerano rero, nako muri urwo rwego mureba n'amasezerano ariya masezerano mpuzamahanga yo mu 1989. Ubu ngubu mu magambo make cyane byifashe bite?
Murakoze. Ngira ngo nk'uko mwatangiye mbivuga, hariho amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana cyangwa yo bita UNCRC yo muri 1989. akabona amasezerano nyafrika y'uburenganzira bw'umwana bita African Charter on the Right and Welfare of the Child yo muri 1990 yashyizweho umukono n'u Rwanda ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi 1991 ariko rwemeza yuko agomba kwinjira mu mategeko y'igihugu ku itariki 11 z'ukwa gatanu umwaka w'2001. Rero igihugu kimaze gusinya amasezerano mpuzamahanga, igikurikiraho aba ari ukuyashyira mu bikorwa imbere mu gihugu hakajyaho politiki zinyuranye zishamikiye kuri ya masezerano mpuzamahanga cyangwa nyafurika igihugu kiba cyasinye, noneho hakajyaho n'izindi ngamba zihamye zo gutuma ya masezerano koko ashyirwa mu bikorwa. Noneho Leta ikagitanga na raporo, raporo itangwa na Leta y'uburyo uburenganzira bw'umwana cyangwa ibishingiye kuri ayo masezerano bigenda bishyirwa mu bikorwa, noneho ariko hakaba n'ibyo bita alternative report bitangwa na civil society zigamije gusobanura byimbitse cyangwa gutanga ibisobanuro birenze uko civil society ibona uburenganzira bw'umwana mu gihugu.
Maze rero iki kiganiro Evariste Murwanashyaka na Thomas Kamirindi ntabwo ari icyabo bonyine, ntabwo bakihariye. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika wa mbere, hanyuma nawe mutangire mwiganirire. Yitwa Nsabimana Daniel. Nsabimana we.
Bwana Thomas.
Urahura komeye.
Urahura aho n'amahoro.
Yego ndakomeye. Nuko se bwira umushyitsi aho uri.
Ya, n'izi bisanzwe mbere Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero.
Ye, nuko gusha ku ngingo rero.
Ya, numvise mwatumiye mu Rwanda Shaka tu ivuga ku burenganzira bw'umwana.
Yego.
Rwose ingingo ndayumva neza cyane, nkanjye uri mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bw'umwana. Mbonereho no gushima Leta y'Ubumwe ikomeje kwita ku mwana. Soma hano rwose, ikintu bita umwana ni umuntu wubashywe pene.
Ni umutware.
Umwana wubashywe ku buryo budasanzwe.
Aha.
Umwana ubu ngubu ndagira nkubwiza ukuri, umwana w'Umunyarwanda ategeka, umwana w'Umunyarwanda agomba kubahwa mu buryo budasanzwe, ku buryo akura ajyanwa mu irerero, akajyanwa mu mashuri, akaba ari umwana udakoreshwa imirimo ivunanye. Bwana Thomas Wotazina, ni mu cyaro ariko ndakubwiza ukuri, umwana waho ari mu bantu barindiye umutekano mu buryo budasanzwe. Si ukuvuga ko n'abandi batarindiye umutekano, ariko mu by'ukuri umwana wese arazwi, ariyandikisha, umwana akaba azwi ku buryo akirajyanwa mu mashuri, yaba araye arayo ayitwa irerero ndetse n'amashuri asanzwe ya primeri. Umwana rwose arubashywe, kandi iyo ngingo ni nziza bakomerezaho.
Aho ngaho utuye nta mwana wanyuzweho mbese utajya mu ishuri?
Ewe, ndakubwiza ukuri, iyo ni ikibazo. Ni nta mwana utajya mu ishuri, aho bivuga ngo nta mwana waretse ishuri, uwo ntawe ubaho rwose pe. N'ahari rwose bamutwara kino, bamudugudu, abantu inzego z'ibanze, uwo mwana batuza ari uko yageze mu ishuri kabisa.
Ye, Nsabimana urakoze cyane.
Urakoze Bwana Thomas.
Niko se Evariste we, Nsabimana akomoje, yego akomoje ku burezi bw'umwana no muri ayo masezerano mpuzamahanga yabaye ay'isi yose, yabaye Afurika. Uburezi kwiga ni itegeko, ni itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga yuko umwana agomba kujya kwiga, agomba kandi akigira ubuntu. Nuko ubu ngubu byifashe bite, nta bana mu Rwanda amashuri anyuraho?
Murakoze. Ngira nk'uko mwarimu bivuze, mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 nk'uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaho ya 20 yashimangira neza uburenganzira bw'umwana ku burezi, akavugamo yuko Leta igomba gukora ibishoboka byose umwana, abana bose bakiga, bakigira imyaka y'ibanze kandi bakigira ubuntu. Ngira ngo kugeza uyu munsi wa none, ukurikije iyi politike ndetse ugakurikiza na politike y'uburezi igihugu kigenderaho ibishamikiye no kuri iri tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda naryo rihatse andi mategeko yose, kugeza uyu munsi abana bose bariga, uretse uko wenda hari abashobora kugenda bava mu ishuri bitewe n'impamvu runaka, kuko tugira mu Rwanda dufite na drop out ariko wenda itari ku rwego rwo hejuru, kandi niyo yagaragaye inzego zibishinzwe zigerageza gukora ibishoboka. Ariko nahamya neza uko 97% y'abana mu Rwanda bari mu ishuri n'abatarajyayo, kuko amashuri ngirango atangiye n'ejo bundi ku wa mbere nibwo amashuri mu Rwanda yatangiye, n'abatarajyayo inzego z'ibanze ziba zigenda zikora amagenzura zikurikirana umwana utaragiye ku ishuri ninde, kubera icyo atagiye ku ishuri, ku buryo hakurikiranwa impamvu zose zituma wa mwana atari ku ishuri kugira ngo abe yakurikiranwa asubize mu ishuri.
Ndumva noneho rero intego aya masezerano yari yemeye yari yemeje nibyo abakuru b'ibihugu bari bateraniye New York mu kwa 1990 basinyiye iyo ntego mu Rwanda twarayirengeje kubera ko ariko re nyine bavugaga ko kugera mu 2000 abana bose bagera kuri 80% byibura bagomba kuba barize amashuri abanza none uratubwire yuko ari 97%.
Niba munabize nyirango kamine ndazi yuko nyirandetse n'u Rwanda mu minsi yashize mu gushyira mu bikorwa millennium development goals azi ku Rwanda icyo gihugu cyari mu bya mbere ku isi mu gushyira mu bikorwa ayo mu gushyira mu bikorwa ari iriya politike cyangwa ziriya millennium development goals rero niyo mpamvu na leta ikiri ingufu ku burezi mu by'ukuri ikintu cy'uburezi mu Rwanda ni ikintu cyahawe ingufu kuva ndetse ubu ngubu dufite n'ikintu bita ama-ICDs cyangwa amarerero mu midugudu ku buryo abana batabashe kujya mu marerero wenda yubatswe na leta yandi hari uburyo mu mudugudu hategura hashakwamo nibura inzu imwe abana bazajya bajya kurererwamo bagahabwamo inyigisho z'ibanze ku buryo bazajya kugira igihe cyo kujya ku ishuri bafite inyigisho z'ibanze babashije kubona. Nahamya neza rwose ko ntashidikanya urwego rw'uburezi mu Rwanda ruri ku ntera umuntu yavuga ishimishije ndetse twarembye n'icyo kigero navuze ariko nyine nk'uko navuze bitabuze yuko hari bakeya cyane batari mu ishuri bitewe n'impamvu zinyuranye hari abo usanga mu mirimo mibi ivunanye hari abo usanga mu muhanda ariko ingufu ziracyari gushyirwamo kugira nibura tumaking efa cyangwa leta yizere neza ko abana bose bari mu ishuri abashoboka bose.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Evariste Murwanashyaka ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana mu Rwanda. Turaganira nyine ku burenganzira bw'umwana duhereye ku masezerano mpuzamahanga yemejwe mu 1989 hanyuma n'abakuru b'ibihugu 71 bose bari bateraniye i New York bayaho umugisha ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 1990. Kuri telefone turi kumwe na Kwizera Ahmad. Kwizera we.
Uraho muraho Thomas Kamirindi.
Uraho neza.
Uraho murakomeye.
Yego yego, bwira umutumirwa aho uherereye.
Muriza n'umutumirwa.
Harakumva rwose.
Ndi mu karere ka Rulindo. Ndi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Buyoga.
Yego. Gusha ku ngingo.
Ndabaza umutumirwa. Ese babasha kugera mu bice by'ibyaro. Usanga mu bice by'ibyaro bamwe n'abayobozi cyangwa se abaturage badasobanukiwe n'ibigendanye n'uburenganzira bw'umwana. Ese babasha kugera mu bice by'ibyaro nko mu bice by'imidugudu iri ahantu kure mu byaro batarajijuka.
Niko se
ubwo burenganzira bw'umwana babusobanura gute? Ese bugarukira he butangirira he? Aya abantu baba badafite amakuru ahagije kuri ibintu bigendanye n'uburenganzira bw'umwana ariko usanga mu mijyi cyane bakunda kubyubahiriza kuko haba hari imiryango myinshi ishinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana ugasanga mu byaro rimwe na rimwe nta n'abahari.
Ye Kwizera we urakoze.
Yego namwe murakoze.
Ye Evariste we wamwumvise rero
wenda ikintu namukubiza ngira ngo mu gushyira mu bikorwa aya masezerano nyafurika y'uburenganzira bw'umwana ndetse n'andi masezerano y'uburenganzira bw'umwana igihugu cyashyizeho umukono mu ngamba zagiye zifatwa mbere na mbere nuko hanashyizweho ikigo gishinzwe kurengera umwana aho mu mwaka w'2011 hagiyeho ikigo bitaga NCC cyangwa National Children Commission cyari gishinzwe kurengera umwana. Ubu ngubu cyabambwe n'ikindi kigo cyagishinzwe imikurire y'umwana Need Protection Imikurire y'umwana bibyara ikigo bita NCD cyangwa National Child Development. Icyo kigo rero gifite abakozi mu turere twose tw'igihugu aho baba bagamije kumvikanisha cyangwa kumvisha abaturage ibijyanye na politiki y'uburenganzira bw'umwana kuko dufite politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana yagiyeho muri 2011 iyo bita ICRP ndetse tukagira n'andi mategeko arengera umwana. Rero icyo izo nzego zishinzwe ni ugusobanurira abaturarwanda ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana ndetse natwe turimo dukora ubwo gusobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana, amategeko y'umwana, inshingano z'umwana kuko uburenganzira n'inshingano biragendana. Ndetse ikiyongeyeho ni uko uyu munsi nanone mu gihugu hose dufite komite z'abana zagiyeho muri 2012 nibwo zatangiye kujyaho ku buryo muri buri mudugudu habari komite y'abana batandatu bahagarariye abandi bagira uruhare mu gukora ubuvugizi bw'abana bagenzi babo bagira uruhare mu gutanga ibitekerezo mu bakorerwa ariko ibijyanye n'uburenganzira bw'umwana rwose birasobanurwa yaba ku maradiyo yaba ku mateleviziyo yaba mu biganiro binyuze mu nama z'abaturage ku buryo na naho byaba bitaragera nakwizeza ko ari kuba ariko nzi neza yuko cyangwa nahamya neza yuko hakozwe ibishoboka byose ngo abaturarwanda basobanukirwe n'uburenganzira bw'umwana impamvu abaturarwanda bagomba no kubisobanukirwa buriya ni uko mu itegeko nshingano bwo rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaho ya 18 mu ngingo ya 18 havugamo yuko leta igomba kurinda umuryango n'abana be mu muryango waza ku ngingo ya 19 akazamo yuko noneho buri mwana wese afite uburenganzira bwo kurengerwa ku buryo bwihariye n'umuryango we abandi banyarwanda ndetse na leta bivuga niba umwana afite uburenganzira bwihariye bwo kurengerwa n'umuryango we rero buri munyarwanda wese yakaba yasobanukiwe iki ku burenganzira bw'umwana ndetse n'ikitwa inshingano ubwo rero kwigisha ni uguhozaho nkekanda ko mu cyaro nta namwe bitagira kuko mu mirenge aba baperi sosiyali bashinzwe abana muri buri mudugudu harimo inshuti z'umuryango ebyiri zishinzwe kurengera umwana no gukurikirana ibibazo by'abana cyangwa gutanga amakuru ku bijyanye n'abana nababwiye ko hari abakorera bushake ba komite y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bashinzwe gukurikirana uburenganzira bw'umwana cyangwa uko abana babayeho rero numva izo nzego zose zihari amakuru agerageza gutangwa uwo byaba bitarageraho wenda namubwira yuko ari ejo cyangwa ejo bundi bikamugeraho
hari akantu yavuze ati uburenganzira bw'umwana se buhera hehe butangirira hehe
arakoze ngira ngo nitujya tuvuga uburenganzira bw'umwana tujye twumva yuko buri muri sante nini cyane y'uburenganzira bwa muntu ngira ngo hashyirwaho itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu mu 1948 ryasobanuye neza ko uburenganzira bw'umuntu burangirira aho ubundi butangirira ni ukuvuga ngo n'uburenganzira bw'umwana rero butangirira aho bw'umugenzi we butangira ndetse uburenganzira bw'umwana gutangira umwana akivuka umwana akitamwa ahita agira uburenganzira nk'umwana kugeza nyine igihe abaye umuntu mukuru agakomeza kugira bwa burenganzira nk'ubw'ikiremwa muntu cyose ariko noneho hagiye uburenganzira navuga cyangwa amabwiriza yihariye arengera umwana bimaze kugaragara yuko nubwo hari bitangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ariko abana nk'abanyantege nkeya cyangwa abantu bakenera ibindi byihariye mu mikurire yabo mu mitekerereze no mu bwisanzure hagomba kugira andi mabwiriza barengera mu buryo bwihariye ariko uburenganzira bw'umwana ni uburenganzira nk'ubw'undi muntu wese ku mwana agisa mwaba afite uburenganzira umuntu wese yemererwa n'amategeko kugeza abaye umuntu mukuru arengeje ya myaka 18 ariko nabwo agakomeza kwambukana bwa burenganzira bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Mugisha Jean Mugisha we uraho
nimeze neza mwana
yego bwira umutumirwa uherereye
nimeze muri Zambia maga itani ndi Murundi
uri Murundi uba muri Zambia uhamaze igihe kingana iki
kuko ndahamara kingo cy'imyaka 4
uratuye rwose nuko gusha ku ngingo
yego nagomba se nuba dumutumire numvise bari kavuga ku burenganzira bw'abana
yego
nabonye ko kuva mu mwaka w'igihumbi 1990 ariho ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'ibihugu bigera ku 1970 byakoranira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki kibazo cy'agateka k'abana nagomba se n'ubaze umutumire ni kuva igihugu cy'u Rwanda kimvuze u Burundi numvise sintwara umutumire wo mu Burundi iyo bari aho muga ntacyo bitwaye reka mbage naho mu Rwanda kuva icyo gihugu kingiye ngaho muri ayo masezerano ibiharuro bingana iki baraze uko uko agakeka kari gasanzwe kameze kare ibiharuro byaga bigeze ku rugero rungana iki ikindi agomba se n'ubaza barabye mu mijyi abana baba babayeho mu buzima bwiza kandi amategeko kenshi arakurikizwa bitandukanye no mu cyaro barabye mu mijyi no mu cyaro bitandukanye gute ku ibyo biharura aho byaba bigeze ikindi nacyo nasa n'ubaza henshi mu byaro abana barahohoterwa ntibaronke ibyankenerwa byabo cyangwa agateka kabo kagahohoterwa baba bamaze gushyika kuki kugira bafashe barya abana bahohotewe iyo bahohotewe baronka ubutungane bubereye ngo byo bimaze kubaho umwana ahohoterwa akaronka ubutungane akarenganurwa aho yaba yararenganyijwe ku burenganzira bwiwe aho nashaka kubaza
Ye mugisha urakoze hagati aho ngaho bwo tuzabatumirira nyine n'abantu bo mu Burundi nabo bavuge uko uburenganzira bw'umwana bumeze hagati aho ngaho nakubwire yuko amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'umwana u Burundi bwayakoreye ratification ukuvuga bwayashyize mu mategeko yabwo bwite ku itariki ya 19 y'ukwa 10 igihumbi 1990 nuko mugisha urakoze nibyo nibyo Burundi bwatanze Rwanda kuko Rwanda
Rwanda mvuga natwe ntiturashira ku Rwanda rugeze niho hari kibazo kirekire
yego ubwo ngo tuzabigarukaho no ku Burundi urakoze cyane
okay namwe mwagize neza
ye Evariste we wamwumvise rero ibyo yakubajije
namwumvise ikibazo cya mbere ntabwo nacyumvise neza wenda reka njye ku cya kabiri cya mbere kumurangira mu nsi bene maze ntabwo nacyumvise neza yabajije fite urebye mu mujyi no mu cyaro ubona uburenganzira bw'umwana bwubarezwa gute ubona mu cyaro aribo bahohoterwa cyane ese n'icyo abana bafashwa bahohoterwa kugira ngo baronke kugira ngo babone ubutabera mbere na mbere icyo namubwira nk'uko natangiye mbivuga u Rwanda rumaze gushyira umukono kuri aya masezerano mpuzamahanga cyangwa aya masezerano nyafurika y'uburenganzira n'imibereho myiza y'umwana bashyizeho amategeko menshi imbere mu gihugu atuma umwana wese wahohotewe ashobora kuba yarengerwa mbere na mbere ni uko uburenganzira bw'umwana ntabwo bureba uwo mu cyaro cyangwa uwo mu mujyi abana bose uburenganzira bwabo bwubahirizwa kimwe yaba uwo mu cyaro yaba uwo mu mujyi ari nayo mpamvu leta ishyiraho politiki zo kuzamura imibereho myiza ku bantu bo mu cyaro kugira ngo ba bana bo mu cyaro badashobora kuba babaho nabi bitewe n'uko wenda badafite amikoro ahagije ugereranyije n'abo mu mujyi icyo ni icyambere yumva yuko uburenganzira bw'umwana ntabwo bureba ngo uwo mu mujyi cyangwa uwo mu cyaro kuko ngira ngo na principe z'uburenganzira bw'umwana icyo bita non-discrimination principle niyo ya mbere iri imwe mu nkingi za mbere z'uburenganzira bw'umwana ivuga kutavangura umwana bitewe n'ubwoko bwiwe n'igice aherereyemo n'imibereho y'umuryango wiwe abana bose bafite uburenganzira bungana yabo mu mujyi cyangwa aho umwana yaba ari hose rero nk'uko nanimbivuze leta yashyizeho amategeko menshi ngira ngo nabatangiye mbabwira ko dufite politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana tukaba dufite itegeko ry'umwana nimero 71 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana muri iri tegeko ry'umwana ni naho hazamo ibihano bishobora guhabwa umuntu wese waba wahohoteye umwana guhera ku ngingo yaho ya 27 kuzamura ubona ibihano bigenda bihabwa umuntu wese wahohoteye umwana mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa bitewe n'icyaha yakoreye umwana wajya kureba nanone mu itegeko mpanabyaha ryo mu Rwanda ngira ngo ni itegeko nimero 68 2018 2018 rigenga ibyaha n'ibihano muri rusange bigiye mu ngingo yaho y'ijana na 33 nanone urebamo icyo igihano gihabwa umuntu wese wasambanyije umwana cyangwa waba wahohoteye umwana mu by'umwe cyangwa ubundi rero mu byaro amahohoterwa y'abana akunda kugaragarayo hari ibintu byo gusambanya abana uretse ko biri hose atari mu cyaro gusa bihanwa na rya tegeko namaze kuvuga ndetse n'itegeko ry'umwana harimo ingingo irihana hakaza imirimo mibi ikoreshwa abana nayo turayibona hirya no hino mu cyaro ariko ibyo nabyo iteka rya minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo nimero 01/2022 cyo kuwa 31/2022 bigaragaza neza imirimo ibujijwe ku mwana n'imirimo yemerewe ku mwana ndetse n'ibihano byahabwa umuntu wese wakoresha umwana imirimo mibi ibindi bikunda kugaragara mu cyaro ni ugukubita abana no kubaha ibihano bibabaza umutima kubatuka kubagereranya n'ibikoko ariko mu itegeko ry'umwana harimo ijambo harimo ingingo ivuga ngo guhoza umwana ku nkeke umuntu wese uhoza umwana ku nkeke arabihanirwa bivuga ngo rero abana bo mu cyaro bahutanzwe uburenganzira bwabo uwabikoze wese arahanwa dufite ingero nyinshi cyangwa abantu benshi bahanwe harimo abafunze harimo abagiye bacibwa amande bitewe n'igihano yakoreye umwana harimo abagiye bahabwa n'ibindi bihano binyuranye ariko umuntu wese wahohoteye umwana kugeza umunsi arabihanirwa uretse ko impungenge dufite kugeza umunsi wanone hari abana bahohoterwa ntibabashe kumenya ko hari uburenganzira bwabo wenda ngo babivuge hari abahohoterwa n'ababyeyi babo ku byo kudisabaringa ko umwana yahohotewe biba bigoye ariko iyo bimenyekanye dufatanyije na za nshuti z'umuryango nakubwiye ziba mu midugudu dushinzwe kureba uburenganzira bw'abana uko bwubahirizwa na za nzego zose ziri hariya hasi umuntu wese iyo bigaragaye ko yahohoteye umwana arabihanirwa dufite ingero nyinshi abantu benshi cyane bafunze cyangwa bahawe ibindi bihano bazira ko bahohoteye umwana iyo byamenyekanye arabihanirwa ikibi ni igihe amakuru atamenyekanye kuko amakuru arayishwa rimwe na rimwe iyo ya makuru atamenyekanye byumvikana ntabwo waha n'umuntu utabashije kumenya icyabaye ariko barahanwa uko bikwiye kandi bagashyikiriza ubutabera bagahanwa nk'abandi banyabyaha bose baba bakoze ibyaha bihanwa n'amategeko
Mugisha cya kibazo cya mbere nanjye nimba nibuka neza yari yabajije ibitigiri ni ukuvuga mbese urugero ni kuruhe rugero uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa muri rusange twavuze gusa ku byerekeranye no kwiga ariko sinzi nimba mufite ukuntu mubishyira ku munzani mbese ubwo ngubwo Mugisha yifuzaga kubimenya.
Wenda reka nyiri cyo mbivugaho ngira ngo kuko ngira ngo u Rwanda runatanga ripoti y'igihugu cyashyize umukono kuri amasezerano nyafurika buri myaka itatu yo kuri Afurika nijata igihugu gitanga raporo yuko uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa mu gihugu noneho hakaba hakagara impuguke za African Union cyangwa za UN zikagaragaza ibyo wenda zibona bikwiye gukosoka ariko kugeza uyu munsi navuga yuko uburenganzira bw'umwana mu byiciro wenda binyuranyana muri buri cyiciro tuje ku cyiciro cyo kwiga nababwiye icyiciro ikigero biriho noneho nuko nababwiye leta yashyizeho ingamba nyinshi zishingiye kuri za politiki nababwiye yaba mu itegeko nshinga yaba politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana yaba itegeko ry'umwana nababwiye hari itegeko ry'umurimo ryo muri 2018 nimero 66 naryo rifite icyo bivuga ku burenganzira bw'umwana navuga ko kugeza uyu munsi tuje wenda ko ku mirimo mibi ikoreshwa abana navuga ko u Rwanda rugeze ku kigero nk'icya 80% rubirwanya biracyagaragara mu byaro kubera ko wenda abantu benshi ntabwo barasobanukirwa ngo umurimo ubujije umwana ni uwuhe bikagaragara ko wenda hari abantu bakoresha abana imirimo mibi mu by'ukuri batanayizi ariko ubwo dufite amahirwe iteka rya minisitiri rikaba ryarasohotse muri uko kwa cyenda rigaragaza urutonde rwa ya mirimo mibi ibujijwe ku mwana yizeye ko ikigero nacyo kizazamuka kandi ikindi ku rwego rw'uturere hashyizweho ikintu bita minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo yashyizeho task force urwego ruhuriweho n'inzego nyinshi zishinzwe kugenzura uko niba nta bana bakoreshwa imirimo mibi bahari cyangwa niba nta bice by'imibereho y'ubuzima bw'abaturage bikoresha abana imirimo mibi ayo magenzurwa arakorwa buri gihe ngo hakorwe inama yo kureba aho bigeze. Ikindi navuga ku kijyanye no kurengera umwana no kumurinda ihohoterwa kurengera umwana ni uko hashyizweho iryo teka iryo tegeko ryo kurengera umwana rigaragaza imirongo migari cyangwa n'ibihano byahabwa umuntu wese aho wahohoteye umwana aha navuga ko tugifitemo imbogamizi kuko kugeza uyu munsi wa none turacyafite ikibazo cy'abana basambanywa benshi sinatinya kubivuga noneho amakuru akabura abantu bakabishyira ababyeyi bakunga abana n'ababasambanyije ahangaha turanavuga yuko kubirwanya wenda tugeze nko ku rugero nk'urwa 70% ndimo ndagendekereza kuko nta bushakashatsi bwimbitse twari twakora kuri buri gice kugira n'urumbuye imibare yumve ko ari nko kugenekereza ariko noneho nkabivuga nk'umuntu ubizi ubibamo umunsi ku munsi mfite n'uko mbibona. Ikindi ni uko vision 2020 ya Leta y'u Rwanda icyo bita NSD1 cyangwa gahunda y'iterambere rirambye ndetse na porogaramu ya Leta y'imyaka 2018-2024 harimo politiki nyinshi zigamije kuzamura uburenganzira bw'umwana kuzamura imibereho myiza y'umwana. Leta yashyize ingufu nyinshi cyane mu kurwanya kugwingira kw'abana mu myaka nk'itatu ishize igwingira ry'abana mu Rwanda ryari ku kigero cya 38%. Ariko ubu ngubu ryaragabanutse kubera ingufu nyinshi leta yashyizemo mu kurwanya igwingira ry'abana harimo kugaburira abana ku ishuri harimo gahunda zo kwigisha abaturage gukora uturima tw'igikoni kurya indyo yuzuye ndetse no gufasha imiryango itishoboye kugira ngo itere imbere hari ugutanga inkunguro yo hari inkunguro y'umwana aho abana bahabwa amata hari shisha kibondo izo politike zose zatumye ikigero cy'igwingira ry'abana kigabanuka kiraza kiza munsi ya 30%. Urumva ko ni intambwe navuga ishimishije. Hari ikindi cyo kugabanya umubare w'abana bapfa bavuka nacyo ni gahunda leta yashyizemo ingufu nyinshi cyane ibitaro biravugururwa byongerwa n'ubushobozi umubare w'abana bapfa bavuka nabo waragabanyutse ku kigero kiri hejuru cyane ku buryo navuga ko ari ikintu gishimishije. Hari gahunda yo kwandikisha abana bakivuka ngira ngo mu myaka nk'itanu ishize abana ntabwo bandikirwaga kwa muganga bakivuka ariko buno 99% y'abana bavuka bahita bandikwa mu gitabo by'irangamimerere kandi kwandikwa mu gitabo cy'irangamimerere ni bimwe mu burenganzira bw'ibanze bw'umwana kugira ngo umwana agire ahantu abarizwa kugira ngo umwana agire uko yafashwa cyangwa yashyirwa mu igenamigambi ry'igihugu. Muri make navuga yuko wenda ari nk'uko mbona uburenganzira bw'umwana mu Rwanda ikigero ruriho ariko nyine ni ubufatanye bwa buri twese uburenganzira cyangwa kwigisha abantu uburenganzira bw'abandi no kuburanira ni ibintu bihoraho umunsi ku munsi abagenda bavuga ko abenda ibyaha binyuranye tubona ko byakwibasira abana umunsi dufite ibyaha wenda bikorerwa ku ikoranabuhanga duhora turi maso ku buryo ikintu cyose cyagaragara ko cyabangamira umwana tugitungira leta agatoki cyangwa natwe tukagira uruhare mu kugikemura.
Evariste Murwanashyaka ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Niwe rero turimo tuganira ku burenganzira bw'umwana muri rusange. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro cyanyu muri isanga. Kuri telefone dufite Ali. Ali?
Yego, yego.
Uraho urakomeye?
Ndaho ndakomeye.
Bwira umutumirwa ahurize.
Ndi mu karere ka Gasabo muri santere bita Kagugu.
Yego, gusha ku ngingo.
Nafite ibibazo byinshi cyangwa kumubaza ariko sinzi.
Uhine, uhine. Usigire n'abandi mbese.
Ndagerageza guhina.
Yee.
Nabanje kumusubiza kuko ndumva atari ubwa mbere tunavuganye hano rwose.
Yego, urakoze
cyane.
Nagira ngo nkubaze ko hari icyo navuga ngo uha umuntu ubutamwa ngo twiyongeraho ngende. Iyo uha abana babaho uburenganzira noneho ubwo bakarushaho gukora amarorerwa cyangwa bakarushaho gukora ibidakorwa bagakora ibyaha bo bahanwa n'iki? Abo bana bo bahanwa n'iki? Ikindi ngira ngo nkubaze ese umwana wiyemereye guhabwa izina, izina ritari ribi, ese iyo kwa muganga baryanditse bakaryemera no ku murenge ukajya kumwandikisha mu irangamimerere izina bakaryemera, noneho wasubira kwa muganga nk'umwana afite amazina atatu izina muganga akanga kuryandika, aho bigenda bite?
Ye niko ari hidiraho ngaho.
Yego, ndakubaze cyane. Bano bana bo ku muhanda, aba bana bo ku muhanda hari ibintu tubwiye bumva ntabwo bisobanutse. Aba bana bo ku muhanda bo bitabwaho n'abandi ko barushaho kuba benshi.
Ye, urakoze cyane.
Reka mubaze akantu kanini. Bavuze ngo ibintu bya bwaki nta bana bakirwara bwaki, ubungubu nibwo barimo kurushaho kurwara bwaki mu buvandimwe cyane. Ahubwo ugasanga ibingibi bintu byarahenze, ese nta kintu mwafasha aba bana noneho kuko ibintu birimo guhenda no kurushaho guhenda, nta kintu mwafasha aba bana noneho?
Niko se hari aho ngaho utuye, aho ngaho utuye hari abana barwaye bwaki ujye ubona?
Barahari cyane rwose.
Nkabuzi ni nk'abangahe?
Kere kubibona bagiye gufata iyo shusho kibunda nyine kwa muganga.
Yegereranya ko ari wowe se nyine ubabona?
N'ijana bararenga. Ibikubwiza uko n'ijana bararenga.
Kagugu abana barenga ijana. Uremeza ko barwaye bwaki
cyane rwose.
Urakoze cyane rero. Reka Evariste hanyuma nawe agusubize.
Arakoze. Ngira ngo mire na mbere ikintu namubwira yabanza bati hari umuntu wamuha butamwa akiyongerwa na ngenda ufite abana bakoze ibyaha bahanwa gute. Ngira ngo mu by'ukuri hari ikintu abanyarwanda bakwiye kumva, bakwiye no kureka kwitiranya abanyarwanda benshi cyangwa bakeya bamwe bumva yuko umwana ngo yahawe uburenganzira bw'umwana, yahawe uburenganzira ngo yigire icyigenge. Ibyo ntabwo ari byo. Umwana nta nubwo yahawe uburenganzira, uburenganzira arabuvukana, ahubwo umwana yashyiriweho amategeko yihariye n'amabwiriza atuma nk'umunyantege nke arengerwa, nk'umwana ugikeneye kurerwa cyangwa ugikeneye gukura arengerwa n'abantu bamuruta. Icyo ni cyumvikane neza. Noneho ikindi kandi, uburenganzira bw'umwana bujyana n'inshingano. Umwana afite uburenganzira akagira n'inshingano, agomba kwishimira bwa burenganzira bwiwe ariko akubahiriza n'inshingano ziwe. Kandi uburenganzira bw'umwana bugomba kwezwa nk'uko n'ubw'umuntu mukuru bwubarizwa. Rero umwana wakoze icyaha nawe itegeko ryo rivuga, ngira ngo itegeko mpanabyaha ry'u Rwanda rivuga yuko umwana wakoze icyaha ari hejuru y'imyaka 14 akurikiranwa n'amategeko. Arafite abana benshi bafungiye cyangwa bari kugororerwa muri gereza ya Nyagatare. Rero ntabwo bivuga ngo umwana wakoze icyaha ntabwo abihanirwa, ariko ikihutirwa cyangwa igikwiye gukorwa ni uko abana bakwiye kwigishwa uburyo bwo kudakora ibyaha. Abana bakwiye kubabwa hafi n'ababyeyi babo bakabafasha kwishimira bwa burenganzira bwabo. Hari igihe umwana kuriya urebye wenda nabyo ndabigarukaho, abana dufite mu mihanda uyu munsi wa none.
Evariste mbere yuko ugera ku bana bo mu muhanda, reka tubanze tugume kuri iki ngiki cy'amategeko ahana abo bana nyine bari mu kigero cyabo. Ni amategeko yabo yihariye mperutse, ariko hashize agahinda aganiriye n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda avuga yuko itegeko riha umwana w'umwunganira, ndavuga umwana wagiranye ibibazo n'amategeko, itegeko rimuha umwunganira byanze bikunze. Yigeze kubimbwira hano kuri radio, n'ukuvuga rero koko n'abana bakoze amakosa bafite amategeko abahana n'uburyo bahanwa, ariko kandi barunganirwa byanze bikunze. Nako ngako nagira ngo nongereho hanyuma komeza.
Yarakoze nyiramubone nko kubivuga kuko nibyo, ntabwo umwana yemerewe kwinjira mu rukiko adafite umwunganizi. Iyo ni condition sine kwa kandi ku mwana wese ufite ibibazo n'ubutabera agomba guhabwa umwunganizi. Ngira ngo rero nko narimubwiye itegeko mpanabyaha ryacu bivuga yuko umwana wakoze icyaha nawe arabihanirwa bitewe n'ikigero cy'imyaka umwana arimo, akajya kugororwa ndetse akajya no kunanwa nk'undi muntu wese wakoze icyaha. Rero ikindi akongera kuba se umwana ashobora guhabwa izina akava kwa muganga baryanitse akagira mu bitabo by'irangamimerere baryanitse yakwira kwa muganga akarikuraho. Nagira ngo numva mbwira abakurikije ijwi rya Amerika yuko muganga atemere kuvaniraho umwana izina. Niba izina ryaramaze kwandika mu bitabo by'irangamimerere, umuntu wemere kubikuraho wenyine ni igihe umwana yumva izina rimuteye ipfunwe cyangwa ababyeyi be bakumva izina riteye umwana abipfunwe, bakaba basaba yuko iryo zina ryarihanagurwa ku andi mazina bikemezwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibyo byumvikane neza ko nta muganga n'umwe ukwiye kuvaniraho umwana izina byamaze no kujya mu bitabo by'irangamimerere. Ibi ngibi nibyo usanga kenshi na kenshi umwana agiye ku ishuri ugasanga ibyanditse ku ifishi yo kwa muganga bitandukanye n'ibyanditse ku murenge, bitandukanye n'ibyanditse ku ishuri, umwana akagiraho ingaruka. Rero nuvuga ngo umwana amazina ababyeyi be bamwita akiri kwa muganga niyo agomba kugumana, abashinzwe irangamimerere bayagenzura bagasanga adateye ipfunwe wa mwana cyangwa adateje ibibazo bakayandika mu bitabo by'irangamimerere, umwana akayagumana ariko izina ryamaze kujya mu bitabo by'irangamimerere. Nta muntu ukwiye kurikoraho kereka urwo rwego mbabwiye nabwo bisabwe n'umwana cyangwa abamurera. Ikindi ni uko arongera bacye abana bo mu muhanda bitabwaho n'abandi. Buriya rero abana bo ku muhanda ni abana b'igihugu, ntabwo ari abana bari hanze y'igihugu, ntabwo ari abana bari hanze y'uburenganzira bw'umwana. Bariya abana mbere na mbere nk'uko nababwiye, umuntu ufite inshingano za mbere zo kwita ku mwana ni umubyeyi wamubyaye, uwa kabiri ni abandi banyarwanda, aba gatatu ni leta. Ariko none abana bano bo mu muhanda bigaragara ko wenda badafite gikurikiranwa, leta ikora ibishoboka byose igashakisha imiryango ya wa mwana ku bayifite, abatayifite bakabashakira abo twita ba Marika Murinzi. Mu Rwanda dufite politiki bita tubarerere mu muryango, ishyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera umwana n'imikurire y'umwana. Umwana wese uvanywe mu muhanda iyo habuze umuryango umurera bamushakira Marika Murinzi kumwitaho. Birumvikana abana turacyabona mu mihanda, ariko hari impamvu zigera kuri eshatu abana bakigaragara mu mihanda. Mbere na mbere hari amakimbirane dufite mu miryango ari kugira ingaruka ku bana. Umwana akisanga mu muhanda kandi mu by'ukuri atari uko yakwifuje kuba, ahubwo ari uko iwabo hamubangamiye. Hari abana tugira mu mihanda birirwa mu mihanda nimugoroba bagataha, boherezwa n'ababyeyi babo bakaza kwirirwa mu muhanda nimugoroba bagataha mu miryango yabo, wenda babaje gusabiriza cyangwa bazanye na ba nyina gucuruza. Hari abamama bamwe bacuruza ubuzunguzayi ugasanga bazanye n'abana, umwana akirwazera mu muhanda. Icyo gice turagifite. Twagira n'ikindi gice cy'abana bavukiye mu muhanda, ku babyeyi bakuriye mu muhanda abana bavukiramo. Ariko hari gukorwa ibishoboka byose ngira ngo wenda mumaze iminsi mukurikira gahunda ziriho, ngira ngo ubungubu natanga nk'urugero, ntanze nk'urugero nko mu karere ka Huye wenda ariko mpite njya mu ntara wenda ntarutse Kigali. Hari abana 126 baritwe kuvana mu mihanda bajyanwa mu itorero, abana barigishwa, abana basubizwa mu miryango. No hirya no hino mu mujyi wa Kigali inzego z'uturere n'iz'umujyi wa Kigali zigukora ibishoboka byose kugira ngo hatagira abana baguma mu muhanda. Nubwo inzira ikiri ndende hagomba ko no kureba uburyo bwo gukemura za mpamvu zikomeye zituma abana baza mu muhanda, ariko ni urugamba rusaba kugira ngo umubyeyi amande yumve yuko ari inshingano ziwe kurera umwana wiwe, ari inshingano ziwe kubungabunga umwana wiwe ngo umwana atamucika ngo ajye mu muhanda, ari n'inshingano ziwe kumenya ahantu umwana yagiye. Ntabwo byumvikana uko umwana ashobora kubura mu rugo ngo amare icyumweru atagera umubyeyi we adahangayitse. Rero hariho politiki yo kubasubiza mu miryango, nubwo ari urugamba rurerure, hari abasigaye rero bakagaruka bitewe n'impamvu wenda biri gutuma baza. Ariko dukora ubuvugizi ku buryo hagomba gukorwa ibishoboka byose hakamenya impamvu ya buri mwana iri gutuma ari mu muhanda, none wa mwana hakabanza gukemurwa ya mpamvu yatumye aza mu muhanda, none umwana agasubizwa mu muryango. Abadafite imiryango bajyamo bagashakirwa abamarayika Murinzi nk'uko ari politiki ya leta.
Yasubira mu muryango akajya no kwiga.
Ya of course ajya kwiga. Umwana uvuye mu muhanda wese barebwa, harebwa ubushobozi bwiwe agasubizwa mu ishuri. Hari abajya mu ishuri, hari abajya mu myuga, none buri wese n'icyo buri mwana wese ashoboye. Ariko yari mu kigero cyo kwiga agomba kujya kwiga.
Yego, komeza.
Aravuga ati bwaki iri kuvuga ubuhuha cyane cyane kavuga. nuko nabibabwiye kugeza umuntu none turacyafite umwari w'abana bagwinyije natangiye mbivuga dupite kwavuye kuri 38 mu myaka ngira ngo ibishize nuko natangiye mbivuga biri kugenda bimanuka kuba biri kugenda bimanuka rero ni za politike leta yafashe nkuko nababwiye bashisha kibondo nabo bana avuga abona ku masandere dusanze babari gufata shisha kibondo hari gahunda nababwiye zo kurira ku ishuri hari gahunda za MSD z'amarerero aya marero nayo namwe atuma abana babasha kubona ibyo kurya kandi byuzuye intungamubiri rero ntabwo navuga yuko kugwingira bidahari cyangwa bwaki bidahari zirahari ariko biri kugenda bigabanya kugeranyije n'ingamba ziri kugenda zifatwa kugira ngo umubare munini w'abana bagwingiye cyangwa bagwaye bwaki ugabanuke rero ntabwo nahakana ko bidahari sinanamubwira kandi murakemuka ejo cyangwa mu gitondo ariko hari gukorwa ibishoboka byose ngira ngo no mu kanya nahoze ndeba uturere tunyuranye turi gufata ingamba zo kurwanya igwingira ry'abana imiryango ya sosiyete sivile abaturage bahagurutse ati nta mwana tutifuza ko agwingira rero kuba ibiciro byo ku masoko byarazamutse kuri munyarwanda wese ntabwo ari ku miryango ikenye gusa ariko leta nayo umunsi ku munsi igenda yongera amafaranga cyangwa yongera ingengo y'imari igenda ku bantu batishoboye kugira ngo babana bo muri ya miryango itishoboye babe babasha gufata ariko igitangaje kirimo ni uko hari abana usanga baragwingiye kandi ari abo mu miryango yishoboye ngira ngo ejo nahoze nsoma amaritike iri ahantu mu karere kamwe nashatse kuvuga izina bavuga ko abana b'abarimu cyangwa abana b'abandi bantu bafite ubushobozi aribo bagwingiye bikagaragara yuko ubundi kugwingira
ubwo se byo biterwa n'iki kandi abo babyeyi babo bifashije ni ukuvuga ko ababyeyi batabitaho ni ukuvuga mbese aho ngaho wahasobanura gute
ubundi kurwara bwaki cyangwa kugwingira kenshi na kenshi nta nubwo ari uko umuntu aba yabuze ibyo kurya ahubwo ni uko bari yabonye ibyo kurya ariko bitujuje ibisabwa byose mu mikurire y'umwana rero akenshi na kenshi biterwa n'uko hari abantu bajya mu nshingano cyangwa bakiherera akazi cyane kurusha kwita ku miryango yabo ugasanga umwana bamuhariye umukozi wo mu rugo rimwe na rimwe ugasanga umukozi wo mu rugo ntasobanukiwe na za ntungamubiri z'ibikwiye kuba bihabwa umwana ntabimuhere ku gihe ariko ni urugamba nyine rwo kurengera umwana ni urugamba ruhoraho duhora tureba ngo umwana ni iki kirimo kumubangamira kugira ngo ingamba zifatwe hagomba gukomeza kwigishwa n'ibyo bikeya dufite tuzi kubitegura ku byo twabiha umwana ntabashe kugera mu kigero cyo kuba yagwingira cyangwa ngo asubire inyuma ni uguhozaho ariko ingamba zihari zarafashwe nyinshi ubukangurambaga buzakomeza gukorwa ku bantu twese dufite aho duhuriye no kurengera umwana cyangwa kurinda umwana nizere ko uko imyaka izagenda iza n'uyu mubare n'iyi porosantaje izagenda igabanuka kuko urebye aho twari turi mu gihe kiri imbere n'aho tugeze uyu munsi bigenda bigabanuka
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Murwanashyaka Evariste umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda ariko kandi akaba anashinzwe guhuza ibikorwa muri Clado ni urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda kuri telefone dufite umugabo wanditse ngo yitwa Umureyo w'Iburega Salpongo Frederico nuko arategereje cyane amaze umwanya ategereje hanyuma udutegereje ni Nibizi Marius Nibizi we ubutegereje hanyuma tubanze duhe ijambo Frederico ndakugarukaho mu kanya gatoya ukomeze wihangane nuko Frederico we vuga cyane ndumva uvugira kure cyane uraho neza
muraho
yego niko sa yamazina se wanditse kuri Facebook Umureyo w'Iburega Salpongo avuga iki
urumva hari n'indanga ahantu akabamo n'indanga muntu akabamo n'indanga kite byose biri kumwe
ubundi amazina yo ni Frederico ndetse
nitwa Frederic na wirusha intege
ye nu
abandi umuturage utuye mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo
nuko gusha ku ngingo rero
icyo nabaze bahise mu Rwanda shaka nabwo ari ibibazo byinshi mfite
yego
ahubwo nk'umuntu uba muri Clado nagira ngo mubaze ikintu bakwiye kudukoreraho nk'ubuvugizi nibyo Clado ni umuryango wita ku bana n'uburenganzira bwabo ariko hari ikintu
ntabwo ari uburenganzira bw'abana gusa
yakomoje ku kintu kijyanye na za shisha kibondo
yego
shisha kibondo kenshi ihabwa abana bari abafite ababyeyi bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko hari naho usanga nk'abana bari mu cyiciro iwabo bari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe ariko nta mikoro bafite ugasanga wa mwana ararenganiye ese nta kintu bakora ku buryo umwana wese yafatwa nk'undi badashingiye kuri ibyo by'ibyiciro ko ari n'umuntu usanga ari mu cyiciro atakimerika
yee urakoze cyane Frederico we
yee murakoze namwe muri Amerika kabisa turabakunda natsubiza nyiri ku murongo
eh urashaka ko gusubiza kiri ku murongo buhagumye
eh narindi mukaza hano ubwo ndagira ngo wansubize numvire hanyuma wenda mu ngore ku murongo maze kunsubiza murakoze
yee noneho buretse nanje mbanze mbwira abamfasha bakugumishe ku murongo buretse gatoya
yego
ye ndababwiye ntabwo mwabyumvise ariko barakugumisha ku murongo nuko Everest we nta wiyirusha integerero Frederico ati abana ibyiciro by'ubudehe birababangamiye
eh wende cyo namubwiraho nuko ngira ngo ubundi ibyiciro by'ubudehe iyo bagiye gushyira umuntu mu cyiciro cy'ambere cyuko atishobe nuko babamaze kugendera ko atishoboye abacya mu cyagatatu ni babandi muri kuri baba babona ko hari icyo bashoboye cyangwa ari cyo bishoboye rero niba bigaragara uko ari umuntu uri mu cyiciro cya gatatu ukeneyeshisha kibondo yumvikana ko uwo muntu ari umuntu utishoboye maybe yashyizwe mu cyiciro adakwiye kuko kwibeshya bibabonera ngo nabyage biho mu minsi yashize ashyirwa mu cyiciro cya gatatu kandi mu by'ukuri ubushobozi bwo butamwemerera kuguma muri cya cyiciro ubwo rero icyo namugiraho inama ni ugushishikariza mene iyo miryango iri muri ibyo byiciro ariko bigaragara ko idafite bwa bushobozi bakegera inzego z'ibanze bakajya ku murenge bakasaba guhindurirwa icyiciro uretse ko wenda hari abantu bifuza guhindurirwa icyiciro ngo bajye mu cyanyuma kugira ngo bakunde bafatwe ariko aho byagaragara neza yuko wa muntu mu by'ukuri akeneye bwa bufasha ari muri cya cyiciro nubwo bamushyize mu cya gatatu ariko atishoboye kumusubiza mu cyiciro cya mbere ntabwo ari ikintu kigoranye nkeka inzego z'ibanze bisabye birakunda kandi natwe ubuvugizi dukora ni uko mu gushyira abantu mu byiciro tuba twifuza ko bashyirwamo umuntu koko ukuriye cya cyiciro noneho uwo byagaragara mu by'ukuri ko ari mu cyiciro adakwiye bikagira kandi ikindi ni uko leta mu kwita ku bana bagwingiye ntabwo ireba ngo ni umwana uri mu cyiciro cya mbere gusa niba nubwo yaba ari umwana uri mu cyiciro cya kane ariko arwaye bwaki cyangwa aragwingiye nababwiye kuko nawe yitabwaho akurikiranirwa hafi nk'umwana urwaye bwaki ngira ngo dufite abajyanama b'ubuzima baba mu mirenge no mu tugari no mu midugudu bamenya umwana uri muri cya cyiciro cya ya mirire mibi urugo yabavukamo rwose icyiciro cy'ubudehe yabavukamo cyose arafatwa akava muri cya cyiciro niba ari ababyeyi biwe bafite ibiryo ariko batabitegura uko bikwiye barigishwa ku buryo bita kuri wa mwana wabo nk'uko natangiye mvuga ko hari ababyeyi bishoboye usanga abana babo baragiye mu mirire mibi niba none hari umuryango udafite bya bindi bari abajyanama b'ubuzima nabo ni bamwe mu bakora ubuvugizi ku buryo umwana wese byagaragara yuko ari mu mirire mibi kabona urwo yaba avugamo ubwo ariwo bwose arafatwa akava muri cya cyiciro
niko Sefariste we nk'ubu ngubu nta wiyirusha intege Frederico aramutse aguhaye nk'amazina y'umwana umwe cyangwa se abana babiri cyangwa se bane batanu bameze gutyo bakandamijwe n'ibyiciro batagomba kujyamo nk'uko ari ubyivugira ariko ntabwo ari byo bivuze akaguha amazina yabo n'ahantu batuye wowe nk'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu n'abo mukorana mufatanya mwafasha abo bana nk'uko nta wirusha intege byifuza
uretse nawe n'abandi banyarwanda bari gukurikira radiyo y'ijwi ry'Amerika bazi abana bari muri icyo kigero bakaba badafashwa bakwegera inzego z'ibanze bakugira inzego z'ibanze ibindi nanjye na telefone yanjye nayo nanjye bampamagara dufite nk'uko nabwiye inshuti z'umuryango dufite abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire yo no kurengera umwana mu turere uwo ari we wese muri abo ngabo yamufasha aho umuntu wese waba afite ikibazo cy'umwana azi uri muri icyo cyiciro cy'imirire mibi yakwegera cyangwa akegereza inzego mvuze agasengurwa impamvu ituma uwo mwana ajya mu mirire mibi ituma uwo mwana agwingira kugira nawe ngo afatwe nk'abandi bana bose kuko nk'uko nabivuze umwana wese ikigero yaba arimo cyose aho yaba avuka hose uko yaba ameze kose afite uburenganzira bwa mugenzi we nta mwana rero wagwingira ngo ni uko wenda nta mpamvu n'imwe yatuma umwana agwingira iyo byamenyekanye hakorwa ibishoboka byose wa mwana agafasha bose niba hari abaziyaza kubambwira mwashaka mukamuha nimero zanjye akaza kumvugisha yakwegera inshuti z'umuryango yakwegera abajyanama b'ubuzima yakwegera ferisosi yari w'umurenge yakwegera umuzi w'umudugudu yakwegera mutwara siro mu gihugu hose barahari nta n'umwe wakwanga gufasha cyangwa gukurikirana ikibazo cy'umwana ushobora kuba ari kugaragaza imirire mibi cyangwa bigaragara ko ashobora kujya muri icyo cyiciro cy'imirire mibi
ntawirusha intege ko atari kuvuga kandi ari ku murongo se ibyo ari byo byose mbibutse ko muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kiriho n'ikinyarwanda nta wirisho ntege Frederico ndumva imirongo itagenda neza ibyo ari byo byose yabyumvise nawe bibaye ngombwa yakwitabaza mu Rwanda chaka Everest. Maze rero nari nababwiye mukanya ko dufite na Nibizi Marius kuri telefone utegereje nawe tumuha umwanya we. Marius we.
Amekara.
Uraho neza?
Uraho uraho.
Urakomeye.
Cyane ndakomeye namwe.
Yego yego bwira umutumirwa oherereye.
Merereye mu mujyi wa Kigali.
Yego.
Ikibazo na mu Rwanda turashima mu buryo abana bagiye bafatwa neza kugira ngo babashe kubaho neza.
Yego.
Hari uburyo bwinshi bwashyizweho kugira ngo abana babashe kubaho neza, babakira amarerero ndetse na bimwe bagafasha imiryango itishoboye kugira ngo byibuze n'umwana abashe kugera kuri bwa burenganzira bw'ibanze.
Urakoze cyane.
Ariko ikibazo mfite amarerero aracyari make, abana bayajyamo na umubare uracyari muto, ugasanga hari abana bagakwiye kuba bajyamo ariko ugasanga harimo bakekora ko amarerero ntabwo abasha kwakira umubare w'abana benshi,
ugasanga biterwa n'iki?
Ubushobozi bw'aho bigira abari butoya ntabwo babasha kwakira abana benshi. Tukaba twasaba ko badukorera ubuvugizi hakagurwa kugira ngo byiza habashe kwakira abana benshi.
Ye Nibizi we, ndakeka icyo cyifuzo cyawe rwose, ariko yari yabikomojeho, ariko rero ni icyifuzo cyawe nyine nawe aragira icyo byivugiraho nanone abisubiremo kubera ko yari yabivuze. Urakoze cyane.
Yego namwe murakoze.
Mu Rwanda cyakawe nahawe.
Icyo namugira ni uko ngira ngo politike y'amarerero cyangwa yo bita Early Child Development Policy ya 2015 kugira ngo harebwe uburyo amarerero yajyaho abana bose bakanyura mu marerero, ngira ngo ni urugamba kandi rimwe na rimwe rusaba ubushobozi. Ngira ngo icyo namwizeza ni uko ubu Leta iri mu ngamba zo kuvuga ngo nibura muri buri mudugudu hagaragare imirerero. Dufite icyo bita home based ECDs, ni amarerero yo mu miryango cyangwa amarerero yo mu ngo abasha gutuma b'abana batabashije kujya kuri za infrastructure cyangwa ya marerero yubatswe hafi yabo cyangwa yubatse mu mudugudu cyangwa mu murenge, kubera ko aracyari make birumvikana babe bajya muri ya marerero yo mu rugo. Ngira ngo ni gahunda Leta iri gushyiramo ingufu nyinshi cyane, ntarambirwe cyangwa agacika intege. Buri mwana w'umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kunyura mu irerero, kandi nzi yuko uko Leta iri kugenda ishyira ingufu nyinshi cyane mu Leta ndetse n'abafatanyabikorwa, kuko na Leta ntabwo yabikora yonyine. Hari abafatanyabikorwa benshi bari gutera inkunga amarerero, UNICEF irimo iratera inkunga, World Vision, Save the Children France n'indi miryango myinshi ikora ku burenganzira bw'umwana irimo iragenda yunganira Leta mu kubaka amarerero. Ngira niba bizi neza hafi y'ibirombe ari kugenda bubaka amarerero hafi y'imirima y'ibyayi, ku buryo nizera neza yuko hari gushyirwa ingufu ngo ayo ngayo home based ECDs ziteze imbere cyane, zigwemo n'ingufu, ariko n'andi marerero azakomeza kugenda bubakwa bitewe n'uko ubushobozi bw'igihugu n'abafatanyabikorwa bazagenda buboneka. Ni politiki ikomatanyije, ntabwo ari politiki, ni politiki ikomeje, ntabwo ari politiki irangira umunsi umwe.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Karemera, nawe kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika yanditse ko yitwa Ntuyibwami Phil Rukotana Karemera. Karemera we.
Karami.
Uraho neza?
Uraho neza.
Nawe kwanditse amazina menshi cyane, ra amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Amazina yanjye nyakuri ni Hagenimana, ariko Karemera ni ibya sogokuru na Philibert, buriya ni uko narekize mu mire nkarigira Phil.
Nuko
muri macya nange
yekomeza
nange nabonye insanganyamatsiko mwaduhaye.
Yego.
Umutumirwa turi kumwe nawe njyewe sinzi niba ari nde, mubanze mumumbwire.
Yitwa mu Rwanda Shyaka Evarist, ni umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda nyine, ariko kandi akaba n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Clado.
Murakoze cyane. Mu Rwanda Shyaka ni karibu nyinshi tutwaye ikaze.
Murakoze cyane.
Naho ubundi nanjye mperereye Nyagatare mu murenge wa Sabagwe.
Yego.
Muri makeya nanjye ikintu ndavugaho ku kijyanye n'uburenganzira bw'umwana, hari icyakozwe kuko kinagaragara cyane. kubera ko kera ndabyibuka abana mu ishuri wasangaga umubare munini w'abana batajya ku ishuri. Kuba abana rero ubu ngubu basigaye bajya ku ishuri, ishuri rikitabirirwa ni ikintu kigaragaza ko uburenganzira bw'umwana bwageragejwe kubahirizwa. Ukibye ko nkuri aho uzavuga ku kintu kijyanye n'amarerero, nge ndavuga ku mashuri y'incuke. Amashuri y'incuke mu bigo bya Leta ni makeya cyane ku buryo ki nk'ahangaha dutuye usanga ahantu hari amashuri y'incuke ahahaza abarimu bahembwa na Leta atari abarimu ababyeyi bishakishiriza abari hakeya. Bityo ugasanga abana batoya kubona amashuri y'incuke bajya kwigamo atari prive biba ari ibintu bigoranye cyane. Amashuri y'incuke akunze kuboneka ni amashuri y'incuke y'ibigo byigenga, kandi pari nagiye ku ishuri njyanye umwana mu ishuri rya Leta cyangwa muri iki gihe politiki y'amasomo agezeho mu buryo bugezweho mu buryo bwo kwiga, ariko umwana atangira hari ibintu yamaze kumenya ntabwo ari nkakira twahiraga ku mirongo itabitse ibirereka ibintu n'ibyo byose. Ubwo rero nkaba nasabaga ko mu burenganzira bw'umwana icyo kintu bagakwiye kugitekerezaho bakareba ikindi kintu babikoraho.
Ye haje ni mahinira aho ngaho ye hinira aho ngaho kubera ko iminota iradushiranye rwose buhini aho ngaho hanyuma umutumirwa agira icyo kubwira ariko ananzura mu Rwanda chakawe anzura iki kiganiro
arakoze ngira ngo icyo namubwira nta kirenze kubyo nari maze kuvuga kubijyanye na politiki ya Leta yo kwegereza abana amarerero cyangwa amarerero kuyegereza mu midugudu. Ni politiki ikomeje kandi ubuvugizi uzakomeza gukorwa ku buryo ubushobozi buzagenda bushakwa iminsi uko umunsi ugenda uza noneho abana bose bakabasha kugira uruhare kuri ayo marerero. Rero mu kwandura icyo navuga ni ukwibutsa Abanyarwanda cyangwa abakurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika aho bari hose ku burenganzira bw'umwana atari icyo umwana yahawe nk'impuhwe yagiriwe, ahubwo ari uburenganzira afite nk'ikiremwamuntu, kandi ku burenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa na buri muntu wese, guhera ku mubyeyi w'umwana, guhera ku baturanyi b'umwana ari umuryango mugari no kuri Leta. Noneho bakwibuka yuko cyangwa bagaharanira kujya bamenya uburenganzira bw'umwana n'ubuhe, inshingano z'umwana n'ubuhe, ndetse bakanamenya n'amategeko ahana abantu bahemukiye umwana, bakamenya aho batanga amakuru ku muntu wahohoteye umwana, ku buryo tuzagera igihe mu Rwanda tukaba dufite umuryango cyangwa imidugudu itarangwamo ibyaha bikorerwa abana. Ikindi ni uko amakimbirane mu miryango nayo agira ingaruka ku bana, ni ukwisabira ababyeyi yuko bakwiye kubana neza birinda amakimbirane, kuko bigira ingaruka ku bana, tukabona abana biyongera mu mihanda, tukabona abana bari kugwingira kandi nta byo kurya babuze. Amakimbirane mu miryango nayo nakwisabira ababyeyi yuko bagira uruhare mu kuyarwanya bihereyeho ndetse n'aho batuye, noneho tukarera umwana utekanye ukuriye mu biganza byiza. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda shaka Evariste, ahubwo ni jewe rwose ukwiye kukubwira ngo urakoze cyane. Nibutse abaduteze amatwi kuri umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, kandi ukaburinda Head of Programs, ni ukuvuga umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri CRADO, urugaga rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane.
Namwe nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye rwose byimazeyo. Mbibutse gusa ku iki kiganiro ku burenganzira bw'umwana twagihereye ku isabukuru y'iriya nama y'akataraboneka y'abakuru b'ibihugu 71 yarakataraboneka rwose. Inama yabaye kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 9 1990 ku burenganzira bw'umwana, rero yabereye ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na perezida w'u Rwanda w'icyo gihe nawe yari ariyo. Hanyuma abo bategetsi bose bemeza mbese bahumugisha amasezerano arengera uburenganzira bw'umwana umuryango w'abibumbye wari warashyizeho ku itariki ya 20/11/1989. Ayo masezerano u Rwanda rwayinjije mu mategeko yarwo ku itariki ya 24/1991, hagati aho ngaho n'u Burundi bwabikoze ku itariki ya 19/10/1990. Maze rero mwese uko mungana rwose murakarama.